Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salu jorato ɓoggi jonga fandu hala Mamadou Sama Sikou jom ñol sakrabe heediɓe. O radio gulde sécurité détana wonno to kidal tourna ñande Allah ƴaɓɓiten de bangal futtingol kaltidal ndu talkuru jam malindu e wi guɓe yogaje ciniɓe talkuru ndu ɗum ɗon waw jaade sambinde joɗa halaji. Gor constitution de humpiti ben facilitingol fu conseil humpiti ben jawbuji hakika wote nugal saraji ñalaade sappo goy sappo jetti juin dum do ben waddi e wattu mu fedde yeddonde o do kabar o wajambini yo ite golle ben yimbe ejbe horaje transition kulnel asimi goytana doma ñande allande to kayton kaynkobe ben kani be sanne gol do dawna don tani dun ko fewiri ingon semba kabaru amen hande ben aljumare kikit aljumare no go juin 2023 bismillah sakrabe tama futtingol kaltidal to talkuru jamdu den wawi ben hebde lawol horejo gullirde ko secrétaire d'état no wonno to kidal ton ñande alan do jabbide de e wi ben ardi be sima be dum ben kabaru kaltidal wonno fanda guldo dawul sabi guldo dar non an wara libbi kewde hande denno e ngal do gubal holti wiide an wawi jaati sambinde fuditingol dido joda halaji di intal ak bilal won ko en ka da faysango alcisse
faiso kana ko be leede amendi wala fu ko halti guldo dawul yaade kidal o do gorko kumani don dena gule leede amendi sika fu wala hem jaado tewtore yalla gube ciinbe kaldal kawrangal ana jabo wartude faabe joddobe kalda joda halaji dibi chalti ila lewru decembre hitano 2022 kabaruji goddi do holiti wiira chagal dawul o do kananke leede amendi fedde semane nari hebidu yoga yimbelle mudum be mangal pade leede amendi nangi lewru avril bettindu yoppite be joppita amadu do halaji ka juccino hala fedde semane tabintini dum fa hamle wi kabaruji di be do murtunobe hibbe holiti du wiide ana yidi kaldal kawrangal ko wi'a mudum ko teddine ele nugal sariya herni lid amendi warta fa jodo do mudum o darnugol imma daraji mangal pade embe fa yotto lontade fedde munisma le d'accord de kidal tesalit ana hakune himmeji be do murtunobe hibbe andinde tan wiide de do fedde ne be noddirta cadre stratégique permanent na hani hawrtude sawernde kidaltu chagal odo batomi andata jonka so tawi be ngaram wattude koyde mabbe ele golle kaldal kawral tinanga yalla jam e deejer ana wartale lidi amendi
e wi dunge politika ko pol ula ngal do kaldal wa jaat sambinde ben hun chagol hore golleji tarkuru jamdu hanni dum entala ak bila kedan foftango sita sidibe
moi je pense que
min e milan wargol o lam ngal genni kidal hannen ana holliti taw wi lam ko leedi mali sala kan fe gotan jota ko kala ko kay gube lundi hite ben honen jamaale milirno du ana hollita hannen damede ko ana uddita hakku de gube lundi hite kay lam leedi mali honen kalal e korral hebitte sa watta goddo bettige non bibbe leedi mali ko heewi ana sugilno faddade fedde communauté internationale honen kalal e korral hebirte min e mila hannen du yo dabir lobbo fiado hakku ne gorman leedi mali kay ngal gubal yalla ittorraji hollitaadi kaldal e koral an heba wadede no muira mede mila handen sikke fala modon jooda ko kaldal an way wadede hakkune lam on kay e gube lundi hite ben
sakrama tout ak lay modou ko brañ bonga bem am facebook et twitter kikda ko ko constitutionnel hokki jabuji men na cakite kabaru wuti ngaji ngada di den no hultan wiye chamon jeddi le temedere jabani ben dido wuteji di taton le temedere ben jabani dun den no kanko abukin ak mamadin jatra wonke ben ke da fo sango lcc
malinkoɓe ko heew e mumen fuu holiti wiide ana jaɓani leydi amendi jooɗoɗo nugal saria heerele wuteji gaɗɗi sappo e jetti lewru juin ɓettindu ɗon jababuji jaltinal tafom urle to fedde age ne nogay tati lewru juin hitande 2023 ndeɗo fedde ɗoni age yogaɓe mbi autorité indépendante gestion des élections holiti wiide le temdere malinkoɓe jaltude wutoyde ñande sappo e jettine fuu capan jeena e jeɗɗon kañum ka holiti wiide ana jaɓani nugal saria o tati le temdere tippitike dewtere nde ɓe miɓe jaɓay cuɓaɓe fa jingana nugal sarja herani leydi amendi warta fa jooɗoɗo muɗum o ka holiti wiide golleji ɗi kano yardini ana ɓunna ɓerde jinganoɓe yimɓele ɓe jaɓane ngalɗo nugal sarja ka tippitike caggal ɗiɗo jababuji fedde ne ɓe noddirta front uni contre le référendum holiti wiide jaati ana yiiɗi yimɓele gomɓele fedde kumaniɗo landinde wotiji ɗi ɗum woni fedde ejne yimɓele mumen fuu yoppa golle hooreɓe mabɓe holiti ɗum keñe
nden no ko kusone holti wiide ben dum do di jawuji gonna ko holta wiide leni malindi hankasen hebi nugal serial mbiyan kessal fande le kabaru mbiyan nako warta tabande on te rusi en masim binama nden no wonande fama en dum wadi ben le hebgol do ben gelle bima e sanni sare le commune kono nyande sapo jeddi jue yabbidi do nden no kanko sita sidibe on kedon foistango alcisse
Le ando communiqué état-major général des armées ton ardibe mangal pade ambe le lindi holtama le hem wiide imadaraji mabbe latike sababu tapude terroriste embe fa nawi tagal hipangul mabbe ngadangul fewde gelleji de minodirta bima kanye sanisare dum wadda sanne konna sapo e jeddi lewru juillet hitano 2023 terroriste em nogay didan won dalbe he adna le ando watu goto du fu imadaraji mabbe guddi ngada nokku mo wadda sanne farabu latike sababu warde terroriste em chapanjeon be chumi moblaji pick up di keewde bom moto chapan jiddi e tati kaborde fa yotto jabe keewde du woni ko be keewtire nokko o nam holitire wiide tongande sumi bettige dom nanallaaji keewde holiti wiide ngeni ni be noddirta komokan ana le region bajangara hipama alkamsarnde yimbele jogibe kaborde be andita ka woni ngabbe odo golle neddo goto dali hem adna dabaji keewdi wujjama nyamire fa yotto cuudi keewdi kanyudu sumama kabaruji goddi koltidi wiide yimbele gombe mondoro ana le region duansa kanyen wawa yaltude yaade to yidi ka wana gonga lewi kana ko be gombe ne nokko o monduro fayoto seraji mudum fay nokko wala e lewi gube jogi be kaborde
kulnel asimi gutana do matu kay tun yande mbien ala de nokko tatu juillet bangal futigol dawul kay bamako mbien mo ingol lycée furuba o ko nande mun en don kay ko be hulti wi den mbeltan gudum sonne kedana ko tiado men hebane tun de fostango alcisse
La région de Kaye est confrontée.
La région Kaye o ana wundi fewde tiddalaji kewdi. Le dawol kananke lam hakkunejo o wardi nokko amen o ka mi jikkini jikke lobbo wiide tiddalaji amen di waram hebenede jogolal. Chaton diam goto woni mo mi chaton diam goto min jogi le lamu kayfu bi de kasindine chato dido ba. Fay terrain o hore goto ni wondo mo mi jogi dun ne heyeta. Kaye ana hasindini e jangirdi do dowul. Kaye ana hasindini université du Saberafi université le région lati ke sababu bonnude na do tannude jande yibel hewbe le lamu kaydo
non pas d'autre situation
ele yoto medo nam pal hande meman hala bunanda di bay waddi ben toboji odo wottu ndungu denno e ude bankase masine wonno haklaji mabbe fay yotade badala ben bafla bi kanko adam haydara wonko ben kete fay sango alcisse
pour éviter
faawol sakale bonandaji di jamiji di way wadde hikka bi nardi demo be fu wotta ko remata nukule to jamiji di yabortoto bankas do fose ngaji di fumi ngaiti di fami keba sakale bonandaji di jamiji di way wadde le nukko tagal batu amen o mi bami adi wiide nukule fu wonde toto jamiji di yabortoto warafa gaite minen jeunesse mi ngala kaaki goldirdi ko mi jogi ko du fu ton bonata bafula be do kam mi keba e tobbo mawdo tafon ngam mide e sukula mawdo sabi wala food dabere piado dom fa hada jamiji di wadde do bonanda fosiji amen di ana heewi teptunde yimbe ana darna no hebiri du fu kanan ko be fa yeto yimbe no gombe dom be wala food dabere mo itti fa hada jamiji di wadde bonanda
les inondations
bon kabaruji moddi ne do yontere de mo ko hebani amsadu gogo touru ke na fosango alcisse
yildade mangal pade en malfe mudum fa yotto kadule mu en ko bornoto na du ko nande mudum ka hadama le galluje minaka ka e gawo odo anniya kumani do mangal pade en nuko o bami dum dum wadi balde seeda tam chagal sutongol fa yotto ta igol lawi kewudi mata le nuko sumin jokintine hala kabaruji yontere ne faham mi kalam hala subagol talatare bettine kananke leedi bene do ni kanko patrice tano urde to kana kobe gombe le leede cedia wo fala to kedja do mu em ele joda halaji ngaroji fa wada hakune kana kobe leedi mali burkina faso kay gine fana mudum yo fa tutule wartirde hala hakune mabbe de do leede tati mi timiran kabaruji amem yontere di halde hala rafi hebugol tiwo fa yotto liddi tayka di lumo bafula be lewi bouchebe fa yotto njeyobe liddidi dum yo sabi rafi wadugol e do kulle de yimbe hasindine mudum le lumo ngono
sake banno wiide mbiyan sijota woni ministre jande lirni ni sef ko hawrunti ni bangal jambudum ni noddon 3320 lsk bena be do famu du kabar jandeji mbiyan on pam wiido timata kabar jande mi ton taw sarfu tiado du yantiru ja amen bangal application sijota woni do play store do sare yotum den magazine yotre meden kebe hande an yuwi du kabar mublaji kidi di yota le europe wardiga en yalla di njey der no rombe ro famu keddo ko hebani du fostan min e sita sidi be yo en kirejo fete jawabe mublaaji li mali ana jogi ko buri nokuuji temedere do mublaaji jeetali mali ardibe ndedo fede ultivide mublaaji mabbe di fuf ana isaria kedana Boubacar Diarra kanko jogo hore jo ndedo fede jawabe mublaaji mali
mulino non dobe
di mublaaji nanan mudu ana joto led amen lefol hirnaangi yogaaji ana hebe led europe malad amerique yimbe jogabdo an jol led yogaaji wara soda di mublaaji le temedere majji fu led senegal dakar di jippinde cagal mudun yogaabe do an jippina mublaaji en leedi kottunu jamaron an yaaton soode de nadda leedi malni
fana bena onna tuulam
client en gonbe kulukuru sigaso e bamako beltal kisanne kewaldi do mobilaji le nokuji di ka non be darra nyeyobe tinade fa hande jawtade golle o
les voitures neuf
wala hebaade fu way sodde mobile kessel handen du service jamargo he mudun ana soda mobilaji ko nodirta France revoir yogaade ana soda duwan let Espagne ma Europe ga ko he di mobilaji atan go imaji moja yogaade ana moddi hakko men ka ciotam di mobilaji torra yogaade men mata dun sanne sa wakti di wa sottude ma mobilaji di moja hebba fe moy talki immobilaji ana tidi di won torraji kume maati hakkune menen kay be cotto mobilaji
on de difficultés ni bo également
jeyobe gonbe li keddeli di holti wede glago coronavirus fuddi golle mabbe o yide tampereji kewdi denno beedi wide dum almusadaji mobile gotel da yawta million goto
coronavirus
nyaw coronavirus natke sabade torraji kewdi kabaruji dogon gon batu nganji mobilaji sorted arana millionji didi yana sorted handen be unyaaji temnere nogay ma million didi unyaaji temnere cefan jeegon lumodu wala sanne kasin cegal mudun torra kewdi du matama le golleji poro dum go tampin amen hande sanne le di golleji le genni sigasu do
sigasu ya
transiteur en gonbe hakunde kambe julabe kany lam ko be hulti wide fay mobile gotel natsale le di soni kalis mu yobaka don em etu o do transiteur mu jaba inde gonini wide nje mobileji be na jogi almusadaji kewdi
nu nana
sondi mobileji ngadama me fiyan dabriji honan talki magi mu inirse tiagal mudum lede to di mobileji itta waddadu bo yogaji an yobbe ton kasin hayso nat leedi mal do du réseau foot di milliards yo man kalti so de yottade o réseau tan han nadde ciagaso di kabaade foot piltigen men wa fude dabri nan mudum honana talki di mobilaji hewtirse
donc en kebe hulti wide kabaru transport li mali na jogi nafa san denno sa mudun nanugul mobilaji li lindi sikke wala yo beedar kebal leedindi kadana abdul karim jomtene donc kebe
quand on pense surtout un
c'est pas misal de leedi malin atawal kebal len ko he mudun du fo ana fawde transport service jeewi handen gollal mobilaji ko heewi ana wadado handen ben heba hendu almasadaji mabbe sa jeewi gollal mudu ana jogi nafa le keban leeni sab mobile fu waawa nadde leedi mali tabe yobe kalsi duwanyerene
gollirde don jabali notade ilaji amen bangal jateji ibi jogi bangol dun andon kambe dogotrambe hulti wide kuteji ana dido mobilaji nanete le leedi ndi sab mutere ngay di hiddi edi jaltina churki denno mi sa wide dun don waaji jati wodde hel hawalu o e sambinde forati modo wurande cellal bibe adama